again. Must buy again.
Must buy, buy.
Baby, you, you. Dola, dola, sexy Lola. Pesa ni makaratasi we. Mana umbo la kwa Coca-Cola. Cola, sexy Lola. Figala ni kiminaji we. Ooh, yeah, yeah. Looking like an angel. You got me feeling sentimental. Zoni kutambulishe geto.
Yeah, 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 yeah.
Gali ya body got me going kuku. Kuku, meni zuzu. Namba moja wendo formula. Yani kama umenipa juju. Juju, baby you, you. Gali you sculpted my medulla. Unanikosha na kosa ufahamu,
ufahamu.
Na mauno ya kotamu. Unavokata na hizi mautamu,
mautamu.
Mana umbo la kotamu. Kisura cha kotamu na ilo tabasamu.
Uwe.
Moyo unapiga damu. Unavonipahamu ya kula mautamu,
mautamu.
Hey, I know you can. Usiogope kam. Kidume nina plan. No longer Taliban. Now kikam. I'll make you number one. Not only number one. Be the only one.
Yeah.
You got me feeling sentimental. My ami samo beto. Nzoni kutambulishe geto.